ddembe lye nafuna gwali musaayi, okuganja kwe nafuna gwali musaayi, omuwendo gw'obulamu gwali musaayi, omusaayi gwa Yesu gumala. Bwe yafiira mu nsonyi nze ne ndaba ekisa, omwana wa Kabaka yandaga okwagala. Omusaayi gwe yayiwa gwa muwendo nnyo, gunaaza kumalawo buli bbala.
Omusaayi gwa Yesu gumala, okunaaza
Tower.